Do nder Niger gure nimbe no godi gaide to nimbe jata laddeji latide duudal mum fu kono mabbiti de gaide du no do ngada bonondaji sanne sukabe fotorbe ngodi no chama nder majje Fatuma Abube poddo balinango bi ko biteddo Abdul Majid mo duubi nayi kansami nder ngai kamayi badde mum sappo e jeego ko yita nani ko hali
yaruna ya fada cikin
suka ansami der gotal balde sappo e joyi miden tefamu na ko nyande o wadunu balde sappo e jeego ko yita bandu makko fu sankitake sarra ko borni kan wadi mi anditimo kile kewde to suka halki o tefe faadun soma den sakito o yi ewe der gotol den ne miden gata dani e ardibe ko wata musolo hebata
sikama mana
de gaide nyageje mabbitade der galure agadez no kewi sanne yaru no wartaran isufu jombade mo ngayka nyagere mu mabbiti wiri ngal gollal latingal wartani himbe mbowka laamu woni wala no wada widagol do ma
min gala bawde ko mabbata kanino wodube bawde bendu min gii nyageje mu en gala no mabbi dum wadi minen dum mi accide ami hana gay kanon fa undu non wasa dum min bawa bi dum wala sadorna gan no wodi dabbaaji e cukabe chamobe der makka de lawol no wodi mi mabbanno
wallahi simli
alla e sukabe dubbe maybe e dabbaaji baddi ko la siba der galluri aga deza maunde de horebe ardi bene ben no jidi golli didde e laabi kite kawjidi do filla labal yerno Abubakar Ajual arano dekido do mer on wiri kolabi kande fu no kojete heba ngol lawol tokke
deni dun tokki no labi lamu leydi bi do filla labal e gaki wi e gaykana nyagere wase Yasim Ade amma to amin dun warti boka de Allah jabi du min durwa min ada labi ko watta himbe acci wasude gayde de Yasim
ngol lawol cingangol du no wadan ko gurdan sukabe hewbe hisine fadde ingol ade du no an himbe kakkilo e sukabe mu